Hey, nifanye hii kama sifanye tena kude deck. Bobo, I'm taking bongo rap to the next levels. Mwambeni yule mtoto moto huu,
moto huu
haingi kitonga tacho kipata ni wifi. Kwanacho kifanya katika round hii apati hata sale, mana nimeanza na plan B. Young king flow zao za kitozi zimekataliwa, ni uchafu kama kinga zilizopaliwa. Minataka kile kiti kilichokaliwa, smendi mikuchana sana babu ndo lipozaliwa. Sikie sasa, minazisaka chapa nikijikita kapuni na bonga na lamata. Najicholea mistari kisha nengie chaka, nkiludi na kamata na vobi penda dije choka sanchoka. Sina muda kubishana na vijana fake, kiniona na tajire basi na pishana bank. Mimi na wanangu kama samata na gank, wezi kuleta stories za like mama mama but a point. OMG ipo, that's my dream team. Chocha rap bongo tulishai team. Matozi wana kwenye kuta wenda wazim, diyo na nidailo minikuta na waijin. Nishai kwa na lala studio na umpia pakuche, save hamna shida ghetto mashuka meupe. Mama zako na niganda ganda kama kupe, bada hii session enda zangu zenji kula pupu. Here come marapa bovu na wafieka, ukiona bebe kalipo na mimi nimejieka. Usholi stack uyana nitawacha nikizeeka, na wala kisha nafungulia sound home theater. Yombe, calm down, relax, sit back. Mishabiki wa damu wa msimbazi simba, kwa kukinukisha nimelikalisha kimba. Panya paka kafika cha kukushauri chimba, safika mpaka ulipo, fata pesa zilipo. Piga pini pande zote, hallelujah wilipo. Blandi kubwa filipo, sitishwi na vitisho. Vina vimepangiliwa mwanzo kati na mwisho. Nafanya yangu I got no fucks to give, fighting for my life to live. Nipo studio wana mwinta wenta leta kato live. Shida yako weni wakitabo mecha kato tease. First heart, kapa leta hand, I'm taking a shot for lease. Go my back to back, he's back to back, he's back to back. Throw a party to pat, keep it black in black. Kula skid on black, kula poka na kuleta blah blah to tack. Do matna nazid kufanya, nazid kusanya, nazid kuhanya, nazid kwakanya, mnanjia za panya, na idea za chanya, mnaibian kifanya, ikara hii. Nikibala chato nataka ni flow, wanataka niwe kama before. Hawataki nikisanuwe show, minataka nizikamuwe flow. Sache paka wani kwa luwe no, misinaga maluwe luwe no. Kiwalani miniagiza do, sasa basi vya bule bule no. Shade, siku posti japo shabros delo peji ina mambo mengi. Wekuwa mpole, I'ma take you off for your birthday. Madada wa mjiri buwana, usuwape gambe. Utasikia hiongo mako mbona pambe. Zangu mikuwa piga pini, you gonna come back. You ya beat ya bobo mgoma kambele. Yeah, here we go, here we go. Hili dundo madawa kulevya illegal. Sia wa uni tunafata pesa ilipo. Haya sasa kama unavyo tona, here we go. Nobody's on. Sasa kwa wale wanaitaka vita, tutapigania wapi? No fighting zone. Kwenye crew yangu wana mweza nani? Summon, convoy, nobody know. We out, yeah. Rooftop, PNT, baby. Kapo, Toyo, yeah, yeah. Petty money Rasta. Y'all already know.